to advertise, email podcast@thisismatchy.com.
Release yourself from order and logic and enter a new place. It's not work. It's not home. Here, no maps have been drawn. No books have been written. Nothing is certain. Everything is possible. Welcome to podcast and chill with Matt G.
I'm assuming this doesn't end well.
We are back, ladies and gentlemen. Soap and Lugas here, Ghost Ladies here, yep. Doodoo's here, yep. Shots is here, yep. Tato's yep. here, Neo's here, Simpiwa is here.
Soundcheck.
And please welcome the legendary Big Zulu!
CEO of Mugabe Nation! Mugabe Nation!
Yeah!
President of Mugabe Nation!
Yeah!
It's happening.
Yeah?
It's happening, all right?
I need writing right, but I'm calling right.
Nina Benkulman saying Heavy K wants to fuck up. So
yeah, being named Kawela Giti or Heavy K, I think the weekend is Pumagui.
Yeah.
So why if Nugula knows Akwe and Alizia Katabo? So I'm jagged, hey, Lala, Luzakwe Pelutriak Funu Red, Yaguzakwe, Funu So.
Heavy K, come through, bro. I'll give you a first hit in a while. I'll give you a first hit in a very long time. I'll take Heavy K on. Who's stop? I'll take him on.
Yeah,
I three step, three step. Three step, three step. Come on, I'm ready for Heavy. Heavy K. Heavy K is this short, man. For real. But Heavy K must fight in the capital or something.
But short Abuso Luto. Abuso Luto short. We are Jima in the Manju Coast.
I'm your Jima. Nam nya Jima, I'll push up one.
I'll pump in team, but boxing I put in team.
I put in team. No, but you got to be tough. Your punch. Hey. Okay, if you're not boxing, because you're a fighter, you fought in some match.
Boxing, ube, if you're not flex, umzimbube lose, you can't lose.
Marwa ukhesibanga ufuna ukufight, that would have been amazing.
Athi uyazuzolimala.
Nah, but that's a mismatch.
Uyazi nje ukuthi.
Ah, it's a mismatch.
Kanjani?
Size. Yeah. Even in boxing, they've got categories. Featherweight, lightweight, middleweight, welterweight.
But I mean, I'm going to lose the weight and I'm going to figure out the weight.
Yeah.
When I'm going to lose the weight, I'm going to heavy.
That's a good one. That's a good one. Oh, I didn't see it that way. That's a good one. That's a good one. That's a good one.
Ngesingami ngicabanga ukuthi Heavy K lower than Unga Pans Kwaso.
I'm huge, yeah. Man. I weigh like 150 or something.
But who do you have your money on? Who do you think I'm would huge. Win?
I'm humble no Heavy K.
You guys think Heavy K would fuck me up in a boxing match? But like, guys, you're playing, bro.
With Saul, all you do is remove his glasses and say,
I want to get up a glass.
I'll take Heavy K without glasses, bro. I don't want to be in a brawl with glasses, but I'll take Heavy K without glasses.
Yeah.
Man, it's not hard to miss Heavy K, bro. Even if a blind man could see Heavy K, bro. Come on, man. No, I fuck up Heavy K, bro. Heavy K.
Big Zulu, man. Thank you so much for coming out, man. Last time we're with you. We did an interview at Kwai Mai Mai, which was fucking amazing.
Yeah, historical.
We're here to talk about your new album.
I'm sure so.
He wasn't having it.
I'm sure download deal. I'm at that.
Yeah, I'm upgrading.
We're going to talk about your album, but before that, man, I'm not going to do it. I'm jelly. Can you give me some advice, some tips? Because you Zulu niggas, you got this on lock, bro.
How is you watching interviews with guy, my father?
You don't really call him a father. Don't guide us to us. It's behind the road.
I think...
How do you get a second wife? You know, Zulu niggas have it on lock, bro.
Yeah, you guys are smooth with it.
Yeah, they can get a second, third, sixth.
Seventh.
No, I'm going to put a... I'm going to see Zulu. I'm going to see Zulu. Yeah. Uyabona. So kuyenzeka ke kufike la khona uthi cha sengifuna ukuvula kumuzi ka baba manje ube mkhulu. Ngale ndlela kusuya khona ukuthi mhlawumbe ukhona ukuthi nakhona kumele uye kuyo mama lo oqala.
Yeah.
Ufike ucele uchaze phela ngoba kumele ube nanesizathu sokuthi kungani ufisa mhlawumbe ukuthi wenze lo kwenze lo
kube indazo inkinga yi lama models la bantu sijola nabo manje mangithi ngifuna umfazi natheni ngifuna umdoda naye
inki eh hayi ayisebenza njani ayisebenza njani ayisebenzi kanjalo kodwa phela angithi nawe kumele ube nazi izathu ethe uqinaqina ungathi uyamfuna nje kanti ufunela nje ukuthi ushaye ngapha ubuye ushaye ngapha kube emnani kanjalo kumele ube nalezo zizathu esiqinile nje kuye sokuthi ufike usho ukuthi cha wemama nanzi inkinga lapha ikhona bengicela ngifisa ukuthi ngenze nje ebese naye ethule ebuka eyibona ngoba phela konke sikwenza ngokubamsana ngithi
manje ke eziphi isathu eziqinile ezingavumela ukuthi avume naye
yabona isithembu kukhona ukusithathela mhlawumbe mawuhamba ngento zesintu kuthi mhlawumbe kwakukhona ubhuti wakho mhlawumbe wazi wahamba engaqedanga engaphethanga mhlawumbe into zakhe ekhaya bese kuthiwa ke wena ngoba umncane angeke ukhona ukuthi wenze undlulo ubhuti wakho kusho ukuthi into songayenzenye zokuchazisela nje imbili entathu into ongayenza ukuthi kuzomela uthathe umakoti kabhuti wakho ebese uthatha owakho ke lo oyomthatha oqala uyotshela ukuthi yebo phela kuyobe kuwakho kodwa ke ngokwesintu okabhuti wakho
endangina bhuti bhuti wami usol phela so mele ngithathe kwa
kaSol hayi ngiphela manje ngimdala phela nakho mina thatha
phela iba into yesintu iba into yesintu kanti futhi awukwenzi phela esaphila ngeke ukwenze
somele ashone
kumele
sekuthiwa kasele
umfazi wamashi manje owamfazi uthini unayo isay
owakho
yebo njengoba sengekho akana say yothathwa uMagava ngoba usethathwe umndeni
angithi kuyahluka kokunye uthola ukuthi kokunye bese khona kodwa bebengenzanga mhlawumbe yonke into baqede kokunye kuyenzeka ukuthi cha bengekho kuzomela umfune wena umthole kodwa mawumthatha noma ebikwe ekhaya uyobikwa ngendlela yokuthi cha nasi isimo la sasikho angithi uyabona ebese ke kuba khona ke lokuthi uyabona njengami nginomuzi la eGoli nginomuzi oseThekwini bese kuva nekhaya eliseBergville ngiyazi kuzongifaka enkingeni kumama loku kodwa kangisale sengikhulu so umama engiphila naye owala
eGoli and melophile eDurban naDurban melophile
eBergville
eBergville
so ngiphila naye kumnandi konke la eGoli ezinye izinto uyazama ukuthi azenze nanoma ubone ukuthi cha uyazama kodwa azikhe enhlizweni
uyayibona leyo
ngapha uthola ukuthi ekhaya abasekho abazali yabonje mina ekhaya kusela imali umkala kathi kuphela kusela imali umekuphela abanye basemadolobheni abanye bayasebenza abanye bakuphi so ngamanye amagama makungathiwa kuyenzeka uAngel Nkalakathi uyalimala uvuthu lamuzi usovalile ngenxa yokuthi akekho umuntu owalethwa kwathi wacha sicela uzosivusela nanti ikhaya you understand kushuthi lamuzi ke ngamanye amagama kuyovalwa ngehlahla ngoba kumanje nje kunendle ngayakha khona ayilali muntu uma ngihambi yakhiwa baze bangiphe ngisho ukhi hayi ungahamba nanawo ukhona odwa ukuthi kuklinwe nje kuphela uyangunderstand akuyona ke impilo ke leyo kanti ekhaya kuyafuneka ukuthi kuhlalwe kubonakale kushunqa nje kubonakale izingane egijima ebaleni kubonakale ukuthi ngiyaphila uyabona so mina esami izathu sokucela ukuthatha yebo ukuthi cha ngiyafisa ukuthi leli yakhaya lakithi lingashabalali ngoba yonke imvelaphi yethu inkaba yami konke kwasalela lapha yana so ngamanye amagama mangithi mina kulamandla amancane abakithi bangipha wona nami ngiyawubulala lo yamuzi ngoba yikho into engiyoyenza ukuthi bangiphile amandla ukuthi ngivuse kodwa ke ngiyawubulala ngoba akekho umuntu okhona ukuvusa akekho umuntu engamletha umama engihlala naye god ungiphethe kahle konke ku right kodwa ke lena ekhaya ngithini
but that's fair enough though
yeah.
That's fair enough. So that's a valid reason to say we need to keep that household alive
yes
say for go, mama ngiyacela
ngiyacela mama ngiyacela ungivumele nikhulume naye bazwane futhi so that nanoma lo efuna ukuye ekhaya hayi bahlale nje babe bonke baleni kuxoxe kube mnandi
ghost lady you are zulu what would you say ubaba wafika endlini athi asenze so
kodwa manje uyeqala manje lenkulumo ilento engihluphayo fanele nikhulume kusaqala nje usangishela kuze ngidecide usangishela
no but the thing is yabona if he proposes before you guys are together it may not be genuine because like he's saying it's dictated by circumstances so now the circumstance of a house laying there empty comes across.
And it's not just your house, it's where you come from.
Yes. That's an example. But also a circumstance may be that the gynae says you can't have kids anymore.
Okay.
Or maybe he wants 5 more kids and the financial muscle is there.
Mm-hmm.
The emotional muscle, the heart is there to still give more love to more kids.
Mm-hmm.
And you've just turned 40, you are in your menopause or whatever, and you can't have kids anymore.
Yes.
Now, that's a circumstance that he couldn't have seen at 19 or 18 years old when you guys met.
Yeah. You're useless.
Yes.
Where's
the t-shirt that says he loves women?
Yo.
That's I need you to wear that t-shirt. But it's circumstantial.
I get you. Yeah.
Angit pedi inkinga zintola ngendle. So inkinga amaqala zilobe ziba khona ila kufika khona ukuthi cha we mama siyadinga ukuthi silungiselana
nalana
hey that's a good question how come you guys don't get circumcised
ukukhathala ngaphambili
yes
aya ngazi mina
yeah, that's weird man
aya ngazi
Zulu is not bro this world is tough you need a thick skin to survive this world
I'll pin the pin.
The Zulus are very courageous people.
So
that's Zulu. My dad is Zulu. Yeah. That's a waffle.
We're a waffle. We're on Twitter. Let's talk about baby Shaka and baby Shaka.
No, you pan. No, but you pan. As Ustava, Ustava would get it. No.
I'm not a woman.
I'm not a woman.
You guys don't go to the mountains at all.
That's crazy.
Imnandi mawukhathile.
Kana loge snago nati gas suisa se abuzo yeah.
All right, Bigzu, let's talk about the music, man. You got a beautiful album that came out, and I can see with your visuals, ngati, hey man, you're really pushing this one like it's close to heart.
Yeah.
So it's called Icala Lempumelelo.
Yeah,
Icala meaning?
Wow, that's a
Icala Lempumelelo.
What does it mean? Translation in English?
Icala.
The start of a dream.
The
start of a dream.
The burden of
oh my God, it's Ukala and Ukala is different thing.
Oh, okay.
Ukala is like
burden of success.
Unekala, yes. You have a case to answer to. Umoshilo unekala. Like so, if you impregnate your neighbor's daughter and you're a child, and then you run away, for example, unekala goli that you need to answer to. So ukala lempumelelo. Yeah.
Is it correct?
The burden of success.
Is it correct?
Yes.
Or
the guilt of success.
King
of a girl pregnant.
It's Bonello. The guilt of success or the burden of success?
Nan Mekshi. Zulu now says what she is Zulu Loto.
Hi, La Itala Lempumelelo. To me, it sounds like the dreams are starting.
No,
Icala, I'm telling you, Camelity, Icala, Icala.
I've been trying, you children.
I'm pregnant. We're all pregnant.
No, example, Icala is a case to answer.
A case.
Usirelo Icala. Alpendula.
Yes.
Imales tulagele sofini. A case to answer. Icala.
Icala Lempumelelo. Lempumelelo.
No, Impumelelo is success.
Okay.
It's success, Impumelelo.
So, Impumelelo, I know.
Tina, that's why he's saying, ah.
So, it's a case of success, Mautlanganis. Ngas, no man is lung, kaza jaro baseng tonzanga pananga.
Yeah.
We are born.
So, when are you feel like you have a case to for success?
Ngitabanguti after Impumelelo, yonke into munda izuzile. Gube nenking eningi.
That arise.
Yeah, upikzulu waqala nje walapha phezulu sekuthiwa hayi upikzulu uthwele.
Yeah, I've been hearing that a lot.
Yeah. Oh, for real?
Akunda matrezi.
Yeah. Uthwele?
Yeah.
Sakhuluma ngayo lan.
Oh,
yeah, we once spoke about it, that people accuse him of
upikzulu uthwele, upikzulu unenyoka.
And foot, it was your own voice.
You see, that's the burden of the success. That's the burden now of success.
Yes. So, Maubuyela Peke Mumva, you see, with him, before all these things, Begunga Kogonke Logo.
Ah, this is music.
Yeah, before Imoto, before Izindlu, before Pigzule Figalap. Wonke umuntu beningabangani nijabulelana konke ku right but after yonke impumelelo le sekunenkinga eningi.
Mari, you see, here this way I show you I'm a fast learner. That is just not a big Zulu cala. Icala ya black people le.
If
you're black, and you start being successful, Uteng is immortal.
You become an enemy. So igamale alpamukela la qhamuka from la.
Beautiful.
Shit, but you had a car accident recently. Was that real?
Yeah.
Because someone was saying it was fake.
With that maroon, it was giving content creator, bro. That maroon, there was 325. It was giving content. No scratch on Pink Zulu. You know, it was giving content creation. And you dropped an album a week after or something. Or a song. Yeah, Nyabonga or something like that. Yeah, Nyabonga. I was like,
accident.
And that's what nobody will ever think.
Accident. I think I'm from Wheels and Smoke. So saying driver back and lean. So uyawazi ama kushesh ma wheel spinner. Unokulifaka i-slip diff. I-slip diff uke siba ngcono for driving and spinning. Yabo? So igusheshe lami beline-slip diff uke. But i-slip diff azwani namanzi. Isikhathi esiningi. Sathola amanzi nje sicala yabo. So traction. Not good gang is spinner, bank driver nje ku R59 ngase Albertine. So uma uzothena nje bridge ni laphana kunendawo, I think igcwala amanzi oriphuma amanzi ngaphansi kanti kune truck phambili. So mangiza emva kwe truck mangithi nanka amanzi. Sashaya amanzi, masiqala ukushaya amanzi saqala salobe sidlala. Kanti kune truck
phambili
le petrol phambwana. So i truck le petrol alisuki ku fast lane ngapha ngilobe ngilwane imoto ngize ngendaphe ngithi because beli ku fast lane ngithi no man angiphume eceleni ku slow lane. The minute ngithi I don't know to drive we truck wathuka or kwenza lani ngathi nje mangithi slow lane same time avele what night ku slow lane. Kanti vele ke slip diff ke silobe siyashelelele savele saphenduka kwa ukuthi kuse bridge yashale insimu ze bridge then yajampela ngale ngiyabona yoshona phansi yaphela tu aphela nyanya
and then usola ka believe
usola uzokhuluma
now you know why right you know why I don't believe so yabo le moto yabo the way he's describing the accident smash impact on the barriers of the bridge. Now the bridge is elevated, there's an embankment. Car rolls 10 times. And it's an old car from the 80s or 90s. And it's a soft top car. How is it that a man this big cramped in that small car doing all these impacts and rotations and spinning? He comes out not that harm.
I need to twirl.
Hi, Kathle. Hi.
How the dick?
Yeah.
Ah.
How the dick?
Makes sense. Now it makes sense.
How the dick?
It's Albertine, man. It's a snake park.
You guys me wrong.
Oh,
that's bad, man. Jeez, that's bad.
Mouse crawler nje lapho.
So yeah, left or right bizulu ungaboni izinto okumele ngasibona.
Hayi ayi mina ngidlisho ukuthi khulela.
Ha. Okay, this is bad. Yeah,
that's
bro.
Bad.
Hey,
bro.
I'll post that on his social media, Mos.
Ha, ngingangibalekela yona lento oyikhulumayo engekho. Yo, was that your first accident? Was it your first accident? Okay.
Ngakho ngayithola enye ngiserenkeni ngisarenka ya.
Oh, konje bo renka.
Yeah. So ngayithola enye nayo ke yaphela. Ngathinteka nje kancane. Angithwayele ukulimala kuma accident.
Ubona abantu
ukwebheka nje ayingakungedwa. Ukwebheka nje kuba yimi yocemncane yabona nayo. Ngathi yangilimaza indlebe le. Ya double indlebe. Uma uyibhekisisa kahle solo uzobona ukuthi ithungiwe indlebe le.
Ihlonga indlebe kangaka.
Yeah, I am limazindle.
Nah, but okay. Having an accident is scary, man. It makes you realize that your life can just go like that in a single second.
Yeah, impili njalo. Yiko kumele sizame ukwenza yonke into kusakhanya, siqoqe kusakhanya ngoba iseku late.
Une imoto singayi because I can see you love cars.
He loves cars, yeah.
Yo. I'm job on my 10-11.
Whoa!
Yeah. So stop.
God was here afukile phela ngoba amagusheshe. Amagusheshe benginawo 4 elinye lawa elinye la tjontjwa umngane wami ase Newcastle.
Wait, your friend stole your car.
Ohayi ukutjontja cha waliboleka kodwa walithatha kangabe
sabuyisa.
Okay.
Kodwa ke cha umfowethu
ngisambolekile.
Ngisambolekile. Then isikhona nje.
But I don't understand why someone would have 11 cars.
I McLaren, anginayo iPorsche.
Oh, the Porsche is not yours.
Umngane yami M3 le ngapha.
And then M3, then iPorsche
is kwaqa sami lesi singapha. iPorsche yomngane nami.
Oh, M3 yakho.
Yeah.
Because what I'm saying is if you have 11 cars, when do you get to drive all of them? Like it makes no sense to me.
So nayi. Angidrive. Especially manje ngoba sengiqale nokugibela ibike kakhulu so enjoya yona ungidlula imoto ke right now
ama Harley Davidson
ama super bike
Okay. So kufana nesithembu lokuyimoto ngoba singaba 11 ngekwazi ukusigibela so.
Yeah, kuya uqinisweni.
Iqiniso lelo.
Kumele uzame ukuyiplana ngaya kufanisa isithembu nemoto. Isithembu isikhuluma ngabantu la kumele uzame ukuthi ube nendlela nendlela yokuthi inhliziyo yakho nomoya wakho ufike kubona bonke.
Yeah.
Bazi labo ukuthi khona ubaba ngithi nezingane zimazi nangapha bazi yabona.
Yeah.
Imoto nalapha endlini ngiyahamba ngiyithengele usale ngimboze ngosale ngiyiyeke kanjalo. Ngiyoze ngi-driver ngazi makwenzakaleni. Yabo? Yeah.
And that's the one thing people don't talk about polygamy. It's because a lot of people talk about the financial, you know, capacity.
Yeah.
And they talk about the sexual appetite or stamina of a man. They never talk about the emotional capacity that is needed to show love equally to one, two, or three. It's always about, I can buy you all three Mercedes-Benz's, three mansions, and I've got what it takes to have sex with you three times every day
for seven days
a week. Not the emotional
availability. I think, Pena Manje, any interesting no Klugumeza, Mlambe Manje, E. Utandolana Mlanje, involving Malga Kul.
Yeah.
Utandolana Mlanje, involving Malga Kul. So, kunokuthi la kumele kukhulunywe kubonisane kahle ukuthi ayilalela impilo yami inhliziyo yami le but kodwa bese ngingena imali ukuthi unamalini wena uyanga understand so imoshakala lapho ke kugcineni ngoba vele futhi nase kugcineni isithembu siyadinga ngathi unganawo amaphephanyana impela ukuthi ukhona ukondla ngapha ukhona ukondla ngeke uthathe ingane yabantu uyayihlalise eBergville ungakhoni kodwa ukuyenzela izinto nanoma ke kodwa i-pointing ngeyona leyo i-point ukuvusa umuzi ekhaya uyabona na ihlale khona ibe happy na ufike njalo mangabazi ukuthi awusebenza ugobhiza uhamba ekhaya ube nomndeni ubuye futhi uzena ngapha uba sebenzele nje ithuna lendoda vele lisendleleni angithi uyabona indoda kumele isebenze
ithuna lendlela lisendleleni meaning death can happen anytime
ithuna lendoda lisendleleni
meaning death can happen anytime. No, explain that to me.
Gusuguti, Gashagashe, indoti yofele endleleni, indoti yofisa hama, isemgaqweni.
Oh, get rich or die trying. Yes, it's a grave, bro.
Yes, indlela uyayaza ngithi.
Umgwaqo.
Yes, so
sihamba kuwo.
Yes, kusho kona ukuthi njengoba nihlezi nisemgaqweni nisebenza up and down, ungatholi accident noma kunini.
Mawuya ekhaya manje.
Usuku uyotohoza uyosebenza. Hayi ukuthi uzutholwe zigebengu uhlele endlini.
Oh, a man will die hustling.
Yes. Yes.
Can Richard die trying? Just laughed when I said that.
Asikhulume nga album. You've got 12 songs, ne?
Yeah.
Icala Lempumelelo is the first track. Is that an intro or is that a song?
I intro kodwa ke i-song futhi.
Oh, nice.
Yes.
And then you've got Mina Ngedwa with Nkosazana daughter.
Hey.
Tell us about that. Yeah?
She's an amazing human.
Icala Lempumelelo yiyo e-break down kahle kahle ukuthi kwenzakalani ukuze sifike la i-album kube icala lempumelelo. Iziphi inqinamba obhekana nazo ekwijane yakho ihambayo mhlawumbe mawuyaphezulu kwenzakalani mawufika lapha phezulu umoya uvunguza kangakanani yayibona into leyo so iyona ke intro bese le eno
inkosazane
eno sisunkosazane daughter yini
mina ngedwa
mina ngedwa isho ke sekuthandeni umuntu ukuthi ngithanda wena ngifuna ukuba nawe ngaso sonke isikhathi ngakuthanda ungenalutho ileyo nkulumo nje leyo ukuthi ngakubona abanye bengakuboni uyayibona onto
that song when you wrote it boyibhala maybe from your woman's perspective because now you're a big superstar and she's still with you.
awuphinde umbuzo Now ungafama gama esilunga aqinile
hay mana you know I always feel like Big Sun is acting by acting like he doesn't know English
hay nyayazi English kodwa amanye amagama aqinile
ukhuluma simple hay
you know okay usho perspective
ngoba bengibuza ukuthi
hay utsho
leyo ngoma ngabe na
ngiphinde ngendlela oyisho ngayo
no leyo ngoma ngabe na ikukhumbuza umuntu wakho njengoba maybe and the last thing I assume ukuthi mhlawumbe ube nawe usa rank ema taxini kuze kube manje uyu umuntu owaziyo okwaziyo wena ongabe nemoto ezi 11 uBig Zulu hlangane naye na
ingoma isikhathe mangiyibhala mina le bengiyibhala ngendlela mhlawumbe yabantu abakwi situation efana naleyana ukuthi waba nomuntu wakhe umuntu wakhe sehasila wamnika ithemba wambekezelela until ke lapha esekhona njengamanje
understand
so kuyenzeka ukuthi enye ingoma uthola ukuthi ayibhekananga namnqo kodwa baningi abantu abarelate kuyona uyabo amanye ama line yes angabhekana no Big Zulu kodwa ke kumele wazi ukuthi umculo uwenzela uBig Zulu uwenzela abantu so
combination
yeah
next song is Ngisale Nobani with Zincumalo and Ze Mchegeba
Ze Mchegeba Mchegeba I think it sounds like Mchegeba so he did a Scottish thing like McCarthy Mchegeba
MacGyver
MacGyver Mchegeba so it's Ze Mchegeba I've heard of that artist before
so
Zincumalo is amazing
buddy. yeah Zincumalo is great cool. Man.
Cool. Yeah. Cool. Yeah. So leyo ikhuluma
ubani
uzi
yangikhosho
Zincumalo
kodwa ke yena
vele bathe Mpumalanga
oh Mpumalanga okay
oh, wow.
Okay
I thought she was Zulu all this time
so ingoma leyo ikhuluma ngabazali it's more like ingane ikhuluma nabazali bayashiwa abazali usho ukuthi ayisene abazali so ithi mani ngishiya nani ithi ngisale nobani ngoba miningi imibuzo enginayo kodwa labe nangishiya nabo noma sengibabuza kunempendulo abangazazi bathamba ubuza uvamba ovusa umama khona baba ezinye impendulo yothola kubona angithi yabona so ukutshela nje umama abazali ukuthi nami bengifisa ukufunda mhlawumbe ngibathe amajazi kodwa ngenxa yamandla asekhaya nokungabibikho kwenu angizange sakhona ukwenza lokho ngigcine sengiphelela la.
Okay.
Yeah.
Then we move on to Mbali Yami with Amos. Who's, hey, you got some nice features here.
Yeah.
Yo, Amos is fire.
Man. Yeah,
he's fire. Yeah. Not so much without the auto-tune, but he's fire.
Yeah.
Hey, ulumu police, akotshana.
Hey, ikundani.
Hey, ulume police.
Come on, man.
No, Amos is my boy, man. Amos is my boy. But that one was easy to do because you the same label.
Same management.
So, leyo ikhuluma ngothando lwe hip hop ke lelo. But ngikhuluma ngayo as isithandwa sami as umuntu wesifazane but ngikhuluma ngehip hop.
Okay.
Yeah, ukuthi sad masiqala ukuhlangana. Ngangiziphumele eBergville. Ngingazi ukuthi mina nawe siyobe sithandana mabeke bakudlala ngithi nxa bayasangana bheka manje wena ususave impilo yami hip hop uyangana
imali ningi manje imali ningi
amadumbe asawasa amadumbe
so ingoma ekhuluma ngothando le hip hop mhlambe la engisuse khona nala isave khona impilo yami
hip hop vele mina thought it was Maskandi
yabona nje
so no I also I want to ask onto this question right how do you feel about like abom rapper ba feel ngathi umculo wakho akuyona ihip hop yangempela because of you've managed to ukwenza ihip hop or go from hip hop and incorporate you know isintu sakwantu emculweni wakho
ngicabanga ukuthi angithi uyazi ukuthi mina nginokuthi ngenza ushuni. So into ebalulekile kimi kakhulu kusuke kuwumyalezo. ngesingami into engiyenzayo i-hip hop ngoba ngiyakhona ukukhipha 100 bars la zikhale
ke. No one responded. Duncan became personal.
Oh, Duncan.
Remember when Duncan put on his voice note? Yeah. We spoke about it. And I was like, yeah, what did think? Hey, man, you feel attacked.
Sold.
So tell us about that voice note.
Please play it, man.
Okay.
Must respect our guest.
Okay.
Hey, that voice note.
No,
we don't do that.
Okay. Bengingafisi kodwa ke ukukhuluma ngalo mfolo bengifisa ukukhuluma mhlambe nge hip hop nje ngawo 100 bars
uyabo, which was fire by the way.
It came at
a time where we're like, hey, hip hop, we need
something.
No, I like how he reminded people that he's a rapper. You know what I mean? He may have adapted to what the market wants and the gap he saw, but he's still hip hop.
Iqiniso. So ukwenza ukufaka abafowethu Casper abo Abo KO Questa.
Yes, Benz.
Yeah,
Kalin. Ini?
MT.
Yeah, on a mom. Ini? Gotama. Karachi MT. On a Mercedes Benz. I'm Kalin. Karachi MT. That's timeless, bro. That's timeless. I remember.
Ngikaleleni kanti indawo 100 bars kodwa ke ukwenza lokho bekuthando la ihip hop mina ngisuka kule yandlela ke hip hop, but now every time mangiyenza ngine limit yokuthi angijampeli la uyabo, ngingakhuluma ngo Casper kodwa ngidluleli la indoda eyishadile nomfazi, angeke ngakhuluma izinto ezingaphatha mhlawumbe umndeni kabuhlungu, you understand, same as umfowethu. Same as umfowethu MT, ngakhuluma ngengakhuluma kodwa ukwazi ungizwe ngithi fuck MT kwanjanjani, you understand? Bengine limit kuko konke ukuthi angidluleli la, futhi naye mawumbheka kuko konke abekubhala ko Twitter naye.
He's got a lot of scandals which could have spoken about, even domestic things.
But angizange ngize ngikwenze nanoma kule bandla lele engangilithinta ko 100 bars. Bakhona abandlulela abanye baze bayokhuluma ngazi ikhanda lezi ezinjalo kodwa kwakuthi aphumeleli ngoba kusuke kungelona iqiniso vele kugcineni.
But that's fucked up, man. I feel like if it's beef you can't hold back, there must be no limits.
Beef has no expiry.
Look at Drake and Kendrick Lamar, a minor.
Minor. Your dad, they failed raising you.
It's and war.
Remember the grams, when you said the grams.
Yeah, it's
that
war.
You raised a piece of shit.
It's war, there's no line. There's no line.
Tupac to Biggie says, that's why I fucked your bitch.
You fat motherfucker.
You're a fat motherfucker. That touched me.
In limit, la.
So it's hip hop. Hip hop has no limit.
Man, I see it.
Hip hop is war, man. It's like,
where are they kind of cool, where not?
Oh. It's not parliament. It's not point of honor.
I don't lie.
Hip hop. It's hip hop. Hey, give me a spook material.
Mina ngivumi. Akumele ifike lapho, ngicawa uthi umculo ekugcineni, you understand? Abantu abafuna ukulwa bayolwa le. Labo bantu obviously okhuluma ngabo manje baphi bonke? Uya understand? Bathwele umhlabathi ngesifuba kumanje ngani ngokuthi into yabo yahamba yafika kulelo zinga lelo. Eyami ke bengingafuna ukuthi ifike
kulelo zinga.
Yahamba yafika kuleyo level leyo.
Ngesilungu.
Ngona ngisho ngesilungu phela. Ngoba la ngisefuna ukuthi ngathi.
Ngoba ngom rapper saza ama punchline saza, ngoba ngom rapper.
So bengingafuna ukuthi mina izifike kuleyo level. Bakhona abantu abayithatha bayifikisa kuleyo level, but ngathi cha, angizi lapho ngoba wala uyifaka khona mase ngathi ngiyangena ke kuyo le nto kuyo there's no way uzayimela into yakho umfana nje omncane ocabanga ukuthi wazi lokhu nalokhu nalokhu kanti akazi lutho mase ngathi okay le nto othi wena ina ma rules sengikhona ke lapha mkwakho yo end up engagigi
and you got guns man you
end up engagigi kuthi makuthiwa yekupha aqala bheka ukuthi uphikuzulu lobe ngakuwe kanti cha umculo ngesingami siyadinga ukuhloniphana kwayona I voice note enithi nina uyafaka u Duncan nami benginayo ninayo
ngiyakutshela
u DJ wami inkinga ngifuna ukukhuluma ngayo but ke nginayo but ukuthi ngingayifaki wazi ukuthi ayisekho kulento esikhuluma ngayo siba moma nje kokunye kufakana nama voice note angathi ngiyilokhu njana ngathi cha angeke ngikwenze lokho mina ngizo rapper la you understand so I voice note ayifakile into enginayo nami yonke
bro when I look at you man I see like you know we've got this perception kuthi like you know you're strong you fuck up anyone man I feel like you're a teddy bear man you're softy ne
akhulunywa kanjalo
bantula
that's a softy dog it's a teddy bear man
no uqinisile
ne
uqinisile ngumuntu onenhliziyo ephansi encane
kodwa
yahlukumenza yeah ayi angeke ahlale eduze kwami uyabo so ngilo muntu lo onenhliziyo encane
and because you know you can go to that level you don't want to
angifuni ngoba ngiyazi ukuthi kumoshakala into
yeah
lapho kanti futhi one thing esekumele uyazi kulo msebenzi esikuwo mina nginazi ingane nginabangani ngine family engiyondlayo engenza show ukuthi wonke umuntu laledlile eduze kwami so iphutha lami elilodwe engilenzayo ngolimaza wonke umuntu ngenxa nje ukuthi ngivumele mhlawumbe umoya nenhli nekhanda ukuthi kungilawule ngela
let's talk about the next song man this is one of my I love this guy man Sjava
yeah
okay. So it says interlude here It's Sjava and my seven. So is it a song or is it an interlude or?
Eqinisweni angilazi igama elithi interlude lichaza ukuthini ngabuza kaningi.
Yeah.
Sesiselona ukuthi le community silibhale lana chaza ukuthini. U-Stallion ke wachaza ukuthi ungichaze into engingayizwa. Kodwa ke lapho siya rapa.
Okay.
Agna chorus.
Serious?
Yeah, ilona nje yokurepa. Qalma 7 kuzo sijava kugcina mina like ama buzz nje straight.
Wow.
Yeah, uma 7 ke umfethu engasebenza naye kudala le sisarepa sahamba ama hip hop session. Yeah, umfethu engasebenza naye kudala so tema kufika ke kuleli zinga ngabona ukuthi hey ngoba umfethu usekhona usasebenza usazama ngendlela azama ngayo. Awuthi ngiyomlande lokushini ngizama ukuthi ngimsize sibone ukuthi siya kanjani phambili.
But how dope is Java man?
Java unzwe mkakhulu futhi enye into umkhaya kudi ngayo umsebenzi wakhe uthatha serious ngokundlulela lokuthi ngisho ngathi asirephe ngesivenda manje unali verse lesivenda ukuthi walibhala nini
there's a song now
that indaba rimini
wacha akakwala
yeah it was a song thing on stage
wacha garephe ngesuthu uyokhiphela iverse lesuthu ongalazi uqhamukapi kanti ukurepa ke uyakuthanda from ke kudala ke sisakhuphuka nabo ukurepa bekuyinto abeyikhonze kakhulu nokucula kodwa kakhulu futhi yabo
Hey man, I really like Sjava.
His
muti is strong, man. That muti he's using Java's is strong, talented. Man.
Yeah.
Ah, it's strong, my man.
Sjava's talented.
As soon as he goes, Nkulunkulu, yo!
Nkulunkulu, yeah, no, what's it, yeah, next to Sadla? Omu, you two, yeah, so come for ma. I'm a winner.
Just to wrap up this, the album, right? You got another song with Sid Trill and Doss. How did you get Sid Trill in studio, my man?
Oh, Sid Trill.
Well, how did you get the studio to show Trill?
No.
find him, lock him up, like, drop the case. Put your speakers, put the mic to the computer. Black, black. Cool.
actually
Inkululeko Central and Toss. Yeah.
Empelweni ingoma le ya Central no Toss. Ulono abathola uZuchi.
Zuchi cooked up.
Uzuchi.
Oh, Zuchi. Whoa. Whoa.
So
damn.
Yes, we are no producing.
Whoa, whoa, shut up.
So in the end, Zega wa wang fonela. Wangelu would take put man in Tela seven, long time ngizofika ngizofika. Until was what figures cutting at time, and I ain't your bona and dot. Mang figure wagu nengo, ma think yak. Ah, ye fune, if he chagi, I don't know, te album lak or. Ngafikeke ngafaka iverse mangiqeda ukufaka iverse then akhiphe futhi lengoma lena ke yayisene kwakulibithi ne chorus laka dos then athi no man kunale ngoma le enye le engiyenze no dos awufaka iverse kuyo then anginankinga because it's relaxile ngifaka iverse futhi kuyona you understand bese ngiqalileke ngisebenza ku album yabo ngifaka iverse kulo then makumele siqhubeke sisebenze bese athi yo yazi le ngoma le ngathi ungayifaka nayo ku album lakho yanganasend shosho athi ya ingoma engayenza nje so ngakunika yona uyifake ku album ngitho okay bese ngicabanga ukuthi singafaka bani komunye as a feature ngithi uza kunjani avumele phezulu uthi ha uza ku right uzakwe ngamthumelela ingoma kwaphela I'm sure a month.
Ah.
Hlelo uzakwe lo bethi ngizoyestudio ngayo.
Oh, send a little voice note.
Eh lo be send ama voice note angabe usende iverse.
Amumrepe ama voice note.
Yabo. So umfowethu ka guest bese abambekile uzakwe ngaleso sikhathi. Then ke u Setrile.
Oh wow.
Uzuchi. Afage wafaga uSetrile then wase ithumela kethi uyizwe njani manje ngathi mina uimnandi kai akhale then sayifaka kanjalo ke
wow man shout out man you also have Shwi Mtombazane
okay Shwi Mtombazane
it says Shwi Mtombazane
Shwi Mtombazane yeah bangithi kala babe ushwi nomtekala
ah umthe wanga yeah bekho ushwi nomtekala
no abantu abayithula
yes afa
yes
afelo bala yeah
yibona ke labo babe uthu
yes so ushwi nomtekala
ushwi nomtekala yes kodwa ke se umtekala ukhona noshwi ukhona so kule ngoma nga feature ushwi so ushwi maye yedwa ubizwa ngoshwi Mtombazane.
Oh, Shwi Mtombazane.
Yeah.
You got Zakwe, you got Nkosazana again, you got MT, and yeah, then you got Kwala, and Zwake as the last Zakwe. Song. Yeah, Zwake, sorry, Zakwe.
Zakwe's
yeah.
In the song.
Yeah. 4:10, that's the last track, yeah.
Yeah.
Which one is your favorite from the whole album, man?
Itala Lempumelele Yokana. Zikona, ngiyithandayo because yalpa ngalibhala ngestory vele so yeah.
Bro, aren't you tired of performing imali eningi?
Hey, I'm tired.
It's been like 4 years.
But angiphe perform njani.
Okay.
Oh, for real. Okay. Is there a time I perform one by four because It's your landmark song.
Yeah, I mean,
you've got
Ning.
Many big songs.
Yeah,
Ganing.
No,
Abasa Abasa Nagishwina. Oh, okay.
And that's how you know you're a good artist.
Even no man ijalile, angiqedi.
Oh, okay.
Mhlambe chorus ngithi bese
yeyona
ngikhathe. But isikhathe esiningi angisayifaka kuse.
Okay, makes sense. Big Zulu, before you go, man, we want to play a game with you. It's called Smash or Pass, yeah? Are you ready?
Hey,
here we go. Mihlali Ndamase or Mahu? Who do you smash? Who do you pass?
Ubano Mihlali.
Mihlali. Okay, that means I think, and it's gonna work out beautifully. Show them pictures of both.
Okay.
Then you'll choose.
Mahu Yamas.
Yeah.
Mahu Yamas.
Mihlali.
Mihlali. So I'm not a taxi driver. I'm Tata no me.
Ah, I go to why ningbunsa Hayi, umdlalo wabafana abancane phela lo smash nobani.
Hayi umdlalo hayibo.
Oh, ilo sisi ngiyambona.
Yes, ilo sisi.
Ilo sisi.
Yebo.
Are you smashing a pussy?
Eh?
Uyashaya Tauta noma uyagula.
Hayi ngiyandlula abafuthi hayi.
So between oh am I playing it right?
Kubani?
Eh?
I'm not playing it right.
I'm not playing it right.
Oh no. No, you must choose one. Sorry, choose one, not smash your pants. Sorry.
Yeah, but asiye kuthiwa ngithi sesindlulile ukuqala.
Oh man, you fucked up.
Between Mihlali and Mahu, who would you choose?
I'll just smash your pass. Ngithe pass ke mina. Asiphasele to another.
Okay, you'll take that out. Yeah. We're going to play a game. It's called Who Would You Rather?
Okay,
no.
One must go.
Okay.
One must go.
Let's start it again. So we're going to play a game. One must go.
Yeah.
So Umuhamba ngithekisi.
Mamela.
Mamela. Phela bringing it home. Umuhamba ngithekisi.
Yalayisha.
Umemgwaqweni. Yalayisha. Kune space umuntu omunye. Ku front seat.
Khangiyezwa solid.
Uthatha abantu shiya ba. Uthatha abantu shiya ba.
Okay.
Uzoyihlika namba kugcina now.
Sayan Buji okifile mabute. One must go.
Inkinga ne ukuthi mhlambe angibazi kahle bonke.
Ah, sine gugu.
Yabo.
Khona igugu.
Hayi phela ubuhle bomuntu akusi ubuso nje bakhe ubumbona. Ubuhle bomuntu bubula kuye kwilona yakhe kwi
manje
personality.
Ah, my personality.
Uyabona manje ngeke ujaje ngamehlo.
Ah, sina skhathi the personality. Sibheka umuvo.
Yini?
Spain. Umuvo. Umuvo.
No personality. We are looking at the body.
I got to be mele mina umdlalo ngidlalisa wona uthi ukuthi kancane ngaphela manje ungibuza abantu engibazi mhlawumbe lapha e-TV nas goma social media kodwa ukuthi i-personality ne akukho kuningi engikwazi so kunzima ukusho ukuthi ngiya gibela noma
Ghost lady, what questions you got? Yeah.
I've got two questions. Okay. If yeah, Konoma 7, how did you squash it? And then the other question is Umjola Nebakono Dumikok's dad.
You can tell she's entrenched in the Zulu.
Yeah. The Zulu stuff. It's the Zulu Gazette.
So the newspapers.
The newspapers of the Zulu nation. Thankful to her man. She's all up in here. Like, how? How? Like, we don't know. I didn't even know that played football in Kokstad. I didn't know that was beef. And then my seven, who just he said he brought him back from the hood. God, there was beef.
No, ngesi ngambeke yona beef.
Okay.
Begu one of lezo zinto nje mhlambe uthola ukuthi nami ngingasho ukuthi iphutha laba khona. I mean, umuntu bowuphila naye nenza izinto eziningi. But now uthola ukuthi mhlambe masumfonela usamtholi mhlambe ngendlela obomthola ngakhona.
Oh,
okay. Noma ansa hlali ngendlela nanijwayele ukuhlala ngakhona but isikhathi sokuhlala siba khona so ngicabanga ukuthi bekuyileyo nto nje leyo ukuthi lo akasagcwali wadwadwadwadu yabo so kwa hamba mhlambe kwazi kwafika lapho kodwa ke ngesingami ezingimlandile ekhona eseduze kwami nginesifiso sokuthi siye phambili yiko kona
bonke
akaze kwaba nebeef phakathi kwethu
so ngamanye amagama he voiced out that he can't reach you. Because I can't imagine it being you, the most successful one. So, did the beef come from some of us, I don't know. Did it come from him saying, this nigga's changed?
No, nanoma ngingazi kahle kodwa I think ngangayizwa iclip encane ekhuluma kwenye yama podcast eshuthi angizangi ilalele nakakhulu inkinga ngisazi kodwa ke ngeza ukuthi umoya usafana
grievances
akusekho right wakhuluma kakukhuluma kodwa angikaze ngikufake enhlizweni ngenxa yokuthi ayi man ngiyazi umfowethu lo kade siphila mhlawumbe nami nginaliphutha kokunye we understand so it's all about ukubuya sihlangane siqhubeka kaze kwaba nento personal mina khona izinto eziba personal kimi bese ngi attack
afuna
uyabona ebese eka
uDumi Kokstad
eka mfowethu uDumi nayo eqinisweni akaze kwaba ne beef nakhona into eyenzeka nje kwakudlalwa ibhola makudlalwa ibhola egrounding imoya iyaphakama egrounding imoya umoya phakama sokwenzeka umoya waphakama ngagcina mhlawumbe ke ngimbiza ngomfana ukuthi lo mfana uyabo kwase ke kufika sekutheni why ubiza uDumi ngomfana ngaleso sikhathi i-national team yethu ibafana bafana kodwa kumele kubize ngomkhwenyane egrounding
just fire to me
understand but ke okudlula lapho ngaxolisa phela mhlawumbe kwifamily yakhe because yes uyindoda enomndeni uyindoda eshadile mhlawumbe ebona aba understandi i language yase grounding ukuthi egroundini umfana umfana i team yethu
they call him I'm chilling with the boys it's like you know what I mean it's colloquial man
ta mina angikwazi lokho nami angikwazi lokho kodwa ngiyayihlonipha into esekutheni
if bakhale ngayo
ingahlukumezi mhlambe umndeni endlini ngoba bona bakwazi family ayikwazi lokho uya understand ukuthi umfana umfana egroundini so ngaxolisa ngakudlulisa ukuxolisa kwi family na kuingane na ku abantu nje abaclose kuyena kodwa ke egroundini umfana uhleze umfana uya understand but ke mina naye ngokwazi kwami cha yonke into right
mina ngine call now as Big Zulu
Nami nginayo.
Ah. Aso ke aswale 10.
China.
Uyazi
uMcGee angisakhumbuli wathini ngamla ku podcast. Yafika endlebeni ngathi lo mfana ngizombamba. Hey manje uMcGee sadibane airport ngathi nangi lo mfana lo. Ngathi ngithi hey waza la wakhuluma nje igama elilodwa kwahleka okubuntu kanti hayi sekuzothini
That's my nigga right there that's my nigga right there
Usuthi uyashaya ushayani ke lana Ukube serious nje kodwa
Mina wazi kwali yami
Cha ukube serious nje ukuthi ngi serious
Hayi life is too short Katsamba Katsamba, you must enjoy.
Ngizombamba.
Siyamini. Ah, yabona umthungana.
So akhuluma into eyodwa nje. Ah. Hadi lo mfana aphinda
bese. Wazi ikwali yami ku ini? No no Big Zulu. Maybe it's inkhulume ngesiZulu ukuthi nizwe kahle.
Eh. Ini kwali lapho bro.
Sine podcast and u Big Zulu we were the first podcast siyenza naye.
Yeah.
And he knows his family. Robon, he knows he can come anytime.
Yeah.
Mara waya ku David Mashabela. Akhala ku David mara la gakhale la.
Ona khala kwa sikhatha ke now. But iyo yonde yasikhatha le.
Oh wakhala kwa oh remember him crying. Even Big Zulu is crying. Let's cry. Even remember when with the rhetoric. Remember rhetoric. Remember rhetoric.
Oh my God.
I was. He was crying.
It's Alonfo. It's Lomfana.
Yeah.
Akakhali la.
He doesn't cry here. Akakhali la when he goes on a podcast, he shows his true colors. His true colors.
Awu bafowethu ngihlekisa ngosizilami.
True colors.
Eh?
True colors.
Ngihlekisa ngosizilami mkhulu.
No. It's just that we should have told that story. We said
Yeah, we wanted to cry here, man. Like imagine Dr. Malinga crying somewhere else and not here.
Awukazi ube serious nje ngiyonga serious kanjani mina.
And also with all my mind also, you know, you can't be crying with my mind, man.
No, I'm just kidding, man.
Awu angazi niye. ngale manje uphuthe omthala waya ngithathwa ngiphonsa le ngafika la ngangafuna yinto angifuna ukushayela
yona. Shout out to Brad Dave, man. Shout out to Brad Dave. That's a beautiful skill. Shout out to Brad Dave, man.
Wangibiza ngo-30 pen uma wathi mina.
What made you cry, Goma Shemela? What were you talking about?
No, no, let's not get there, man. Oh, you must watch the podcast.
Yeah. Oh, is it that deep?
Yeah, it's very deep.
Family.
But Big Zulu, we love you so much, man. You know you're always welcome here anytime,
bro.
I've got
one more question, bro, regarding your album, right?
Yeah.
How come, like, all songs are features? How come you don't have one song just like you?
No, Akona is all two when you see my feature.
Oh, you didn't mention those.
No, no, but we just skimmed through them, yeah.
But...
Oh,
because
people have been saying that Big Zulu relies a lot on features.
Oh, for
it's
real?
Like, it's like a crutch. Yeah, yeah.
Ow.
But the narrative, and which he's more than capable to do a song on his own. So I want him to like say, Guti, you know, to those people who say, Guti, how Big Zulu uses features
and
crutches. People are always looking at nitpicking.
But things are pendulela mhlambe abantu abafisa ukwazi. So gimme especially kwenzeni le album. Abantu bebelobe complain ukuthi awuZulu awusiphe phela i-album le hip hop sagcina nini kanjani kanjani, you understand? So nanoma ngilenza ngenxa yokuthi ngangifuna livuleke njenge okay ngeke ngiye lapho ngoba uyoqala ukukhuluma ezinye izinto kodwa ukuze livuleke mhlambe lifike nakwezinye indawo nakwenye market ekungeyona ka Big Zulu. Yabona nje mina le ekasilakho event.
Event, yeah.
Ngigiga njalo le.
Seriously.
Wow.
Ngihlezi ngisevent mina. Ngithi ngikhuluma yebo ubona ukuthi cha kukhona la abangangizwa khona lana la. Kodwa ayipheli isikhathi esingakanani evenda bengambizile, understand? Futhi ingoma mangiperforma bacula zonke.
Wow.
So it's one of lezo zinto okwenza ingoma mhlambe noSisi Makhadzi. Ingoma iyavuleka. Kwenza ingoma nobanibani.
King Munada.
Yes. Ukuzama ukuvula imakethi kungabonakala ngathi uPik Zulu ngoba kuPik Zulu ustuck nje entweni yesiZulu aka mhlamba kafisa ukuthi nathi siuthande umculo wakhe sibe seduze so ngesingami ke kuhlezi kuyiloko ngaso sonke isikhathi ukuvula.
They never pushed you for Shaka Zulu.
Shaka Ilembe the show
bage bangibiza
ngida.
Bange bangibiza I think before bezoqala ngangisashutha uzalo.
Okay.
Ngangisashutha uzalo yes. Yeah, kanti futhi ke nesikhathi sebhizi kwakubhizi ngoba kwakuthi mhlambe maybe Tuesday ukuya ku-Thursday ngiseThekwini ngishutha uzalo. Monday to Sunday ngiyagiga amashow
I know. Big shout out to you, man. Big Zulu, you know we love you so much, man. So the album is out. What else can we look forward to? Are you guys filling up Carnival City? Hey, Ninana Itandi Carnival City. Yo.
Oh, yeah. The resident. Yeah. He's got a bed. So there's a bed. A second wife that the first wife doesn't know about. No, you understand, man. And shout out, it's a beautiful gig, but you always there, man. He's one of the cattle.
No, what's that record company?
He's one of the gamblers like
that. Amos, Big Zulu, Basi, team manager.
And it's the same team. It's the same management.
Yeah.
You guys have a festival.
They love it, bro.
Yeah, see, man, because...
It's beautiful.
Yeah.
It's family.
Yeah. Gube mnandi. Futhi ke ngifuna ukushaya enye show isintu fest.
Okay.
It chose. Isintu first. Yeah, ngifuna ukuyenzele
ekho. Nice.
Yeah. What's it about? Why isintu? Like, because
Awekama show ahlanganisa i culture kakhulu sekutheni khona mhlambe let's say omaskandi.
Yeah.
Or we
the compo.
Yeah, we are both party mina. Funugu Kangani Sagonke, Nibizume Ching, Bizu Sol, Ezumunde Koge is into sack.
Yeah. Like cultural heritage, what cultural?
Yes,
oh, you come in with your own. Yeah,
go to a man, you make chia figure coge. It's Venda. No sola figure. Me lande bonke, ulandu Casper. Ulande ubani.
Oh, please do that, bro.
Coge.
Please do that. Oh, that'd be so dope.
Yeah, Nfisa bengita banganji, gita bangi zolo ge futile ondo.
Oh, that's
oh, nice. I'd love
that, bro. Uthole, mhlambe lapho kule space back to the city, kugcwele wonke umuntu ugqoke isintu sakhe.
Cultural way. Yeah, man.
Because it's popping now.
Kakhulu.
Sithatha kancane, but it's big.
Inkulu kakhulu, we understand. And the same bantu abayo bebefike lapha, yibo abantu abalalela umculo wethu. Inkinga nje abatholi lesikhathi sokuthi ke bathole uMacGee egqoke ilona yakhe esestage.
Sibizi namaGucci namanini.
Uyayibona ke leyo nto le. Yeah.
Bro, you spoke of Casper now. Just remember, you know, he used to have a ponytail. Yeah. Walkunda, for his personal reasons.
Yeah.
What would be your reason, like, to get rid of your dreadlocks? Or what's the reason that you haven't gotten rid of them? Not that you must, but generally dreadlocks mean something very personal to Abantaba now.
Yin le.
So
when
you know this is running me up. There's an interview clip or something about the guy about it. I was jailed. Uba call him court. What call him court? Or something like that. He was like, Uba, he said his name. No, but like Awako, maybe Korn and Jay.
Yeah.
Or a mattress and Jay, style and Jay.
When you know, I saw Magnetic 2 1 J. Njengoba unomkhaba nje ongakho mangayithiwa
phela ngikhulisa yabona umkhaba neinwele akufani ngoba umkhaba awukhulisa uthi ngiyahla manje ngikhulisa umkhaba nobuyindosvelela
ende siyavelela into natural phela la ngoni happiness leli into natural le kuyafana nomkhaba wakho mawulobu ufubela amakoti kuba nomkhaba awingani ejimini yokwehlisa umkhaba
phela umama yapheka umama yabona njenganamhlanje Uma upheke istambu, upheke ithanga, upheke i stew lapho. I lamb stew.
Go to night choice yokwehlisa umkhaba ngithi. Konke phekwa konke lokushoyo unayi choice yokwehlisa umkhaba kodwa ukhetha ukuthi ube nje yangithi angithi ukhetha ukuthi ube nje no ukhetha ukuthi ube nje nami ngiyayithanda indlela engiyiyona
Pixulu ohambele phambili sengathi umkhaba wami ngingakafiki sengafikile ohambele phambili
tabuti ngizama ukuphendula nje nami
ukuthi uphendule kamnandi
ama-threats ngiyawathanda intshebe yami ngiyayithanda ngibona ngiyilo mzulu enguyena ngirepresenta u-Africa angiboni nokuncane okungiphazamisayo kuko we understand nanokwagunda futhi uma ngabe isikhathi sekuwukuthi sesifikile ngiyowagunda ngoba phela angiwafakiswa ngayilutho yinto nje engiyithandayo engirepresentayo uyabo njengoba nawe mhlawumbe unesizathu sakho salento iyona somkhaba. So, umuntu nomuntu
nje akuthanda. That is mingena shuthi ibona umkhaba and mengama. Umkhaba is not like it's my main attribute.
Hayi ungangicunga.
Ukhona wona kodwa.
Ungaphi?
Yeah, kodwa ke.
How long you've been growing them for?
Yeah.
Hey, isikhathi esida ngazi.
Maybe 20 years.
Mhlawumbe sesiyawulanda.
Whoa,
yeah.
It's crazy, man.
Uyabona since
so waqala kuyisihluthu nje wathi ngono okukhulu okukhulayo.
Ungenaphi wena enwele nzami phela uba abe
wona. Man, yazi nami ngibuza kamnandi man. Uyangiphoka. Now uyabuza awuphoki. Ka wena nami ngibuza uyangiphoka.
Okay.
I've always been fascinated how people allow, because some people say I want to grow dreadlocks and have long ones.
Yeah.
Some people just say, like Spoo, explain it. He just said, I will not wash, like, cut my hair. Yeah. I will let it grow naturally and see what becomes of them and became dreadlocks. So, Mengbuzala, from that point.
No, mina, awa makula, njad maye kula, wakula gonke,
ngawathanda ngayithanda indlela engiyiyona so nje angiyiboni inkinga nencane engenza ukuthi mhlambe ngiwagunde kodwa ke mangabe isikhathi esifikile ukuthi ngiwagunde ngiyakwazi nje ngoba bengitholi accident ngenzeka ngishaye ke mhlambe la ekhanda bese mhlambe ngithi ngiyaphapha mase bengishemulile la sengiyosale sengithi cha abekeni phansi zonke angiyona into engathi mhlambe cha eh eh ngiyawagunda noma kunini kodwa nje ngiyawathanda
bro.
So the album is out, you're going to be doing a festival, TV, anything else? What else are you busy with? Are you doing merch? What's happening?
Merch ushomo.
Merchandise.
Impahla.
Yeah. Isifiso samahle kahle isekuyisikhathi eside since ngifuna ukuvula i-shop enkabination.
Oh wow.
Yeah, i-shop enkabination.
Malinus Park
enkabination. Ah, Maruso. Drop it. Hayi yabona.
Angithi uyayibona angithi uyayibona nalento ichazana ukuthi le show engithi ngizoyenza yesintu fest uzoyohayarisha isiphandla kanti isiphandla kuyona into yokuhayarishwa into ejulile into wenzela umsebenzi
yes
ayitosindo
manje ngizosithengisa kanjani
hayi combination phela what if ngumpedi kodwa kuphari incombination and ekhaya sithole i-punk ngumpedi ekhaya sithole i-punk kodwa ngiyafuna incombination because so what I'm saying is we must make some for those that in the culture don't have e-punk. So umvenda umpedi bane abantu abana e-punk abasifuna
umthola kuphi lo muntu umthola kuphi
wathathwa hapo kodwa
no consider it ngesingami
into yesiphandla ijulile akugona ukuyosithenga nje ufika uqhoboshe la so ushanga esiphandle sithi into ejule kakhulu into ekhuluma nabadala abakuphethe abahamba nawo so ungeke ngithi ngiwuZulu ngithandisa into ebese uzwe sekuthiwa ngithengisa ilona lapha yani
it's like you're prostituting your ancestry and your culture.
Prostitution.
Nah, that's a metaphor. It's Zulu, but not my. It's Zulu, not my metaphor.
Prostitution. You know what it's like.
No, it's like no. Uthengi sa isintu sagwantu. Of which is not meant to be sold because it's something very spiritual and personal.
Yes,
prostitution of isintu that is not allowed. Yini poetry ngoZulu?
Akuzona inkondlo noma
inkondlo sekwasinkondlo
cha mina ngesinami enkabi angeke sasithengisa isiphandla ngoba siyobe sihlonipha isintu kodwa konke okunye ke impahla cha konke uyokuthola into efana nalezo hayi isiphandla cha
hayi lokho ke
ladies and gentlemen
everything but the jewelry man
make some noise for Big Zulu.